Yeah. Dr. Swa wole lirundu leri tuna ali muziu kile wapekeli Asia Mofiji, I see you. Happy boy, I see you. White Coast, Karingoma. Yo sindumuna, sishela Ali kwanda boy. Kali melu nyara, mama eva tisabutata. 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 Never leave a pan of them who are not, it is what you want. Never leave a pan of them who are not, it is what you want. Never leave a pan of them who are not, it is what you want. Never leave a pan of them who are not, it is what you want.
DQ Entertainment,
Delta 2.
Kushanda ola muzichwana nitakuvuka kutoshanda ola muzichwana nitakuvuka kutoshanda ola muzichwana ola sexy mba samsali ifane babo muna basapira mala pamo kala baleleka kwaki kunyala konogona kuzielea kena mautata
kale munyanaka uswali sane
Sunday, Bobby, 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 Bobby,
Swali sana Minembo ya luna mkaivona ikaya kwa pata Minembo ya mbuga mkaivona ikaya kwa pata Chawasa Yesu Swali sana Si chawasa Yesu Swali sana Alo swali sana Kuna za siru kene Alo swali sana Kuna za siru kene Watu wasini mkawawona wakaru swalisa Watu wasini mkawawona wakaru swalisa Chama sabulozi, uswalisane Chama sabulozi, uswalisane Nili lazaru na mkaliwona likaru amuka Nili lazaru na mkaliwona likaru amuka Chama sa Yesu Mata, si chama sa Yesu, kopando ki mata. Alu swali sana, kunaza siru kenela. Alu swali sana, kunaza siru kenela.
Wani shiba, ikina, white coast.
Wooden beach.
Wose wawule, malu wawula luna. Wose wawule. Malu wawula luna Biti ya mina Milu tengu zikale Biti ya mina Milu tengu zikale Biti ya mina Milu tengu zikale Biti ya mina Yalo eshula luna Biti ya mina Yalo eshula luna Wanali kwanda mina Kale mkesi tekozi
Kwa airport Amtabane ni yonandonga Kwa kwefeleza Umulu wa likelezo